Ni salama angamizo, isha mana matatizo.
It's the kids, baby.
Now wash shusha. Wanataka shindana na simba washindane na dango wakati bado makinda ni maji wao tu waulize wamesikia
wapi
panya kula paka
wapi
nasema wamesikia
wapi
kibogo yakangata
wapi
waambie chocho
ili chocho watu wakitanga
waambie chocho
sema fioko tulianzishe vagi
na washusha
na washusha
Tumewapa nafasi kidogo wameanza kuleta zalau
Shusha.
Wameshika Vicente kidogo na kandia paka wadau
Shusha.
Wamejisahau
Shusha.
Wanaleta zalau
Shusha.
Mina pigia korabo na simba wewe kapige na nyau
Shusha. Shusha.
Nazidi kushusha mangoma mpaka waseme
Baba ni noma
Na bado nitawapa homa mpaka waseme
Tumesha koma
Maneno yanavua choma mpaka waseme
Rudi Kigoma
Na wamesha meza ndoano mpaka wateme
Shusha
Chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awana adabu,
chapa.